magaalada Baydhabo iyo waliba dhanka Qoboday kulan dhexay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo madaxa isbitaalada gaarka ah ee Koolgalow degmada Baydhabo kulanka ayaa qaban qaabay wasaaradda caafimaadka waliba shir gudoomiyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed mudane Dr. Ibrahim Aden Ali Somo waliba nuku ka hadlay tayada adeegyada caafimaadka iyo biyaajin isbitaalada gaarka ah madaxa isbitaalada ee Kureen agaasimaha ku dhugoonsaday hoolaha iyo unhayaan bulshada aqabada haysadii oo siidii oo andareen wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed
arimo maraifadka ee mayba kaalin weyn ku leeyahay soo reeblanshaaga dadka oo shaqareen ee adeeg bixinta caafimaadka ee deegaanadu way baana la baahanya ama amarna in shaqada wasaaradda markasta inay gacan ka hayto oo maarna in shaqada support hadii aad maarna in shaqada ee ulaysadka isbitaalada haysta inay qayb kula noqoto la qaybsata ee kulkuyaab may la raayso in shaqada ee deegaanada una dhroogno waxyaabo badano isbitaalada tabaran in halkorni wasaaradda tabaran hal suurtagal tahay inay gacan ku siiyo
wada shaqeynta hadii ay badato waxa hoos u yaraanay mortality rate oo macnaheedu yahay dhimashada bukaanka maalaayacniga iskaga dhiman jiray sidoo kale waxa yaraanay hooyada dhiigbax silac ugu dhimanaysay sababtoo ah waxa meesha soo galay in la ogaado jaalanjiyadii hadii jaalanjiga la ogaadana waxa meesha iimaaneyso in la xaliyo
deegaankan caafimaadkiisa ay ka shaqeeyaan haddii tahay primary care haddii tahay secondary care waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu noo hor fadhiyo in agaasimo mihnadeena leh ka warqabo haddaan dhib ku jirnaana noog haddii aan dheef ku jirnaana noog aadan kaaga mahadcelinaynaa shirkan iyo balanta aan noo qabatay waan soo gaabinaa hadalka waxaana ka codsanaynaa wasaaradda in inaga warqabto haddii ay jiraan tababaro nagu habboon annaga na siiso
sidoo kale gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Koonfur Galbeed Cabdiqaani Cali Yare yadinishay ku hadlay muhiimadda uu in la yeeyo kulanka baahda caafimaadka Koonfur Galbeed
wada shaqeynna dhaxmar doonto aan dhaxayna wasaaradda iyo dad isiinba wasaaraddana la shaqeeyaan isigna isigna shaqeeyaan marka waxyaabaha oo isbitaalad ahaan oo private hospital iska siin sameeyo doon waliba ahaan intii una sameeyna trainings intii qowana oo dhaqaatiirta iyo shaqaalaha dhamaantii intii la sameey capacity buildings marar qaar waliba jirtay waxyaabo emergency ah kooye emergency gaasi intii una siin ku saacidna saas oo kale waliba baahan yahay dad professionals oo report writing report intii la qoran baahan yahay isbitaaladka referral form inuu u badan waxyaabo nooc la isticmaalo jar marwaba latest mid ee oo update ah intii una siin wadaagno
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Ibrahim Aden Ali Somo oo gabagabadii kulanka ku hadlay iyo waliba madaxa isbitaalada ku qayb galay kulanka kala dardaarmay in la ka dadaalo tayada adeeg biyowka caafimaadka
marka kulankaas kulanka madawaa asin kuma hadnaga adeeg caafimaad isna wadan muddo sida la sheegay maana burburkii dhatu maana hayn dadka adeega ay banaa shaqada dadka bersan health care iyo shaqada hayti hatan ma deer siir maana ma la raayo si loo dawladdi banaa qayb qaadato marka ma ogaada sana inay horta la siin ka baahanyi wasaaradda iyo adeegyada caafimaadka oo public ah inay maana shaqada qayb ku atin adeegga sanqo batan maana in shaqada la siin kuma hadnago la ogi dadka bersho inta fadhiyato maana geeki ana iyo caafimaadka jira aan argaay hadii business galfadan maana daarihi Evil Towers yalla erfadi maana marka arimaha bulshada dadka oo adeegow meel aray they are not normal normal ma maana lanka normal ka lanka idis roog wulaadis ka dhajar oo hor ku wiido maana meel ku yaa ada shaqadi in ilaa iyo mas ka dhafar tumsaan in shaqada 24 hours haddii dul ku yaa maana so that you are normal normal wi hidi marka wasaarad ma goona in adeegidaas xoojida
kulanka yana muhiimad gaar ah leh salan hele bulshada caafimaad qabta iyo hubyoka shaqada isbitaalada iyo hay'ad bulshada waa landeri heegsiga wasaaradda caafimaadka ee yoolka 3 ee helow ka adeega caafimaad oo tayo leh.